my mind. There's a lot to say, but my mouth can say it all. In your face, baby. In your face, baby. Umutima burwana intambara. Ngo nazatuma umutima wawe ubabara. Gusa ninjye wisanze mbabara. Sinshaka kugukumbura, njye nshaka kuguhorana. Mu mutima niyo utaba uwanjye. Now there.